Chris Hova. Mudo, Chris, mudo, 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 Chris, mudo, 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 Chris, mudo. I'm trying to get paid in the shit, speech you judge it, what's the shit? Niangushe kwenye shimo la nyoka, nitatoka mwamba. Nitupe baharini ama mtoni, nitatoka mamba. I was on my back, nani angezani takuja tamba. Njia yenye ilikuwa nyembamba, ilibidi nitafute namna ya kupenetrate. Ukumbupu china kutuamini, there was no debate. Mimi na shikaji flani ka mimi, they cannot relate. Niko na sambi la sioni goli, once you score, everybody wants to be a part of your story. Nibidi ndedicate, hizi ndoto zote zgeuke hustle. Mpindwe meza, ugeuze macho, mfanye once, nifanye double. Mfanye fries, nifanye nice, kivyo vyote nisishage hapo. Cause everybody repeats, I'd rather just go and shuffle. Nkafanye pimia, kati nkaungia, kati naingia. Alishaga niambia, fanye tulia, wakarudia. Ili mambo ya tiki, ya kaisawia, wakani usia. The game is a bitch, samo shanganye kazi naisia. Nyokia sana naisi gubu, kika kimio naisi naisi mitumboni na wadudu. Sema haso mtani, zmetufanya tmekwa sugu. Trust me when I talk to God, that's the only time natu. Natafuta picha za rais walokufa, ndo maana maskani sikukaga sana nilitembea. That's why I put this on the track. If this the last time that I rap, at least my pops gets to hear some mara nyingi watnongea. Nasipo kwepo, play this, replay this. Even if they clown the nigga, they couldn't replace me. Cause na new vingi, but still don't get recharges. Since a young, I've been a leader. Wambieni wanaonifuate, but still nasugea. Nani anaongea, tuisha zoea. Ukianza elekea, wanatokea. As if they care, ukikosea. Wejifunze, usijute ya mawea. Tuka kitambo, nilijua tofauti ya ukweli na umbea. Yonge sana, naisi gubu, kika kimio, naisi naisi mitumboni na wadudu. Sema haso mtani, zmetufanya tmekwa sugu. Trust me when I talk to God, that's the only time na tu. Super Mini.